Cairo Banka eso mukago ni kampuni yekozesa teknolojia owa apo okuwola abantu ensimbi emanyiddwa nga Fulaha Finsavu mu nteekateeka ey'okuwola abazadde abalina obwetaavu bw'ensimbi naddala ez'ebisale eby'amasomero nga baakufuna ensimbi ezo mu bwangu nga bayita ku masimu okwewala abaana obutagenda ku ssomero olw'abazadde obutabeera na nsimbi. Ono y'omu ku kaweefube kampuni zombiriri bwe zitaddewo okwongera okulwanyisa n'okukendeeza ku muwendo gw'abaana abawanduka mu masomero nga kiva ku bazadde olw'obutabeera na bwe bajja nsimbi okuweerera abaana baabwe. Omukolo guno gubadde ku kisebe kya Cairo Bank e Nakasero mu kibuga Kampala oluvannyuma lw'okukizuula nti omuwendo gw'abaana abawanduka mu masomero gweyongedde mu Uganda ng'ekizibu kifa ku bazadde obutabeera na nsimbi. Sylvia Jagwe Owachi, senkulu wa Cairo Bank, agambye nti mu Uganda ebibalo biraga nti abaana ebitundu 10 ku buli 10 waba abatandika okusoma ku ddaala lya pulayimale, kwabo abatandika okusoma ku ddaala lya pulayimale mu mwaka 2012 be baamalako okusoma mu siniya omukaga mu 2024 era nga omuwendo guno okukendeera kyava ku nsimbi abazadde ze balina okusasula ku masomero olw'obutabeera nazo.
Kakati omuntu bw'aba ayagala okwewola asooka n'agenda ku simu ye na typinga mu *165 na downloadinga app eraga Fulaha. Bw'oyingiramu awo tujja kusaga endagamuntu yo tukuregisteringe okusinziira engeri gy'obadde okozesa mobile money wo n'engeri gy'obadde weewola mu mabanka oba mu masaaka amalala. Tujja kutunako ku kyetuyita Credit Reference Bureau CRB check tulabe sente meka zesobola okuwa. Kasente zino bw'ozeewola ziri ku 5% per month, osobola ozitwala okutuukira ddala emyezi esatu okusasula kiri gy'oli ky'oyagala.
Dennis Musinguzi, senkulu wa kampuni ya Fulaha Finsavu, ategeezezza nti baakuwola abazadde ensimbi eziri wakati w'emitwalo 10 n'obukadde obubiri nga zino zisasulwa abazeewoze mu bbanga eritasukka myezi esatu era omuntu kimwetaagisa okufuna apu ya kampuni eyo ku ssimu ye olwo n'agoberera ebiddirira.
Reaching as many schools as possible because this stretches across 15,000 schools that we know of, and we know that even with the technology capabilities that we have provided, that allows the bank to reach these schools, not only to reach the 1 million kids but also reach these schools as well, and we're looking forward to growing this and making a big difference in this community of